Uburenganzira n'inshingano. Dushimishijwe n'uko uri muri WIC uyu munsi kandi ukaba wishimiye ko tugufasha. Mfite uburenganzira bwo, nahawe ibyo ngenerwa byo kugura ibiribwa byujuje intungamubiri. Nzi ko WIC itaguha ibiribwa byose ukeneye. Ibonera andi makuru ku byerekeye kurya neza no kubaho. Habwa ubufasha mu byerekeye konsa. Guhabwa amakuru ku byerekeye guhabwa urukingo n'izindi serivisi z'ubuvuzi zishobora kumfasha. Kuvurwa mu buryo butabogamye kandi burangwa no kubaha bikozwe n'abakozi ba WAC n'abakozi bo mu bubiko. Niba ntavuzwe ko ku buryo buboneye, navugana n'umugenzuzi wa WIC. Nshobora gusaba umuyobozi mukuru wa WIC cyangwa umukozi ukorera leta ya WIC ku byerekeye kumva mu nama cyangwa mu iburanisha niba utemeranya n'ibyemezo byafashwe ku bijyanye n'ubwemererwe bwanjye. Kurinda uburenganzira bwa muntu. Amabwiriza ngenderwaho ya WIC niyo kimwe nayo buri wese agenderaho hatitawe ku bwoko, ibara ry'uruhu, igihugu akomokamo, igitsina, imyaka cyangwa ubumuga. Ubuzima bwite. Ingamba zigenga ubuzima bwite bwa WIC ziboneka inyuma kuri iyi fishi. Inshingano zanjye. Nemeye kuguha amakuru y'ukuri kandi yuzuye ku byerekeye amafaranga mfite kuri konti. Nzabwira abakozi ku byerekeye aho nkura amafaranga ninjiza mu rugo rwanjye. Nzavuga impinduka iyo ari yo yose. Ubwitabire bwanjye mu bwishingizi bwa Medicaid, ubufasha bwo muri gahunda yo guhabwa ibirirwa muri gahunda ya SNAP, cyangwa gahunda yo gushakira akazi umuryango izwi nka TANF. Nzamenyesha WIC niba nahagaritse ubwitabire muri gahunda yatumye nuzuza ibisabwa kugira ngo njye muri gahunda ya WIC. Imimerere yanjye yo gutanga ibere. Nzamenyesha WIC niba nagabanyije konsa. Imimerere yo gutwita kwanjye. Aderesi yanjye. Nzatangaza impinduka kuri aderesi yanjye. Nshobora gusaba icyemezo cy'igenzura VOC niba nimutse mvuye muri leta kugira norohereze WIC muri leta yanjye nshya. Nemeye kubahiriza amategeko akurikira. Nza koresha ikarita ya WIC y'ibirirwa igeneye umuryango wanjye bahawe. Subiza ibiribwa nshobora gukoresha ku ivuriro. Ntuzigere wemera kugurisha, gutanga cyangwa gushyira ku isoko ibiribwa nahawe na WIC, imfashamirire y'abana cyangwa ikarita y'ikoranabuhanga EWIC. Harimo kubishyira kuri interineti cyangwa kubisubiza ku iduka. Ikiribwa icyo ari cyo cyose cyangwa ikiribwa ugurisha cyangwa utanga gisa n'ikiribwa cya WIC cyangwa cyangwa imfashamirire nahawe bifatwa ko ari ibiribwa bitangwa na WIC. Nzasabwa gusubiza amafaranga yatanzwe na gahunda yo ku biribwa cyangwa imfashabere yatanzwe. Habwa ibyo ugenerwa gusa ku ivuriro rimwe rikorana na WIC. Sobanukiwe ko kwitabira inshuro ebyiri bitemewe n'amategeko. Nkomeza kubahiriza gahunda zanjye cyangwa nkahamagara ivuriro kugira ngo rihindure gahunda. Nsobanukiwe ko nshobora gukurwa muri gahunda iyo ntashobora gufata ibyo ngenerwa mu mezi abiri akurikiranye. Zana ikarita y'ikoranabuhanga ya EWIC card yanjye iyo ngiye ku ivuriro kugira ngo ibyo ngenerwa gushyirwa ku itariki yanjye. Rinda ikarita yanjye ya EWIC nk'ikarita yo kubikurizaho, uyirinde kuba yabura, yibwa, yakwicwa cyangwa yakwangizwa. Hitubwira umukozi wa WIC niba ikarita yanjye ya EWIC ibuze cyangwa yibwe. Sobanukiwe ko hazaba hari iminsi itatu y'igihe cyo gutegereza kugira ngo ikarita yanjye isimburwe. Ntabwo nzagerageza gukoresha ikarita navuze ko yatakaye. Ntabwo nzasangiza ikarita yanjye cyangwa nomero ya PIN undi uwo ari we wese keretse abo nahaye uburenganzira mu gihe ndi ku ivuriro. Gukurikiza amategeko n'amabwiriza bikubiye mu gatabo k'ibiribwa byemewe na UTA WIC. Amasezerano. Nasomye cyangwa natangarijwe uburenganzira bwanjye n'inshingano zanjye byacapiwe imbere. Nintakurikiza ayo mategeko, nsobanukiwe ko nzasabwa kwishyura WIC ibyo igenera abantu byose umuryango wanjye wakiriye. Kandi nsobanukiwe ko nshobora kubura ibyo nzagenerwa kandi nkabura muri gahunda ya WIC. Iki cyemezo kiri kuzuzwa nyuma yo kwakira ubufasha bw'igihugu. Ndemeza ko amakuru natanze ari yo nkurikije uko nyazi. Umukozi ushinzwe gahunda ashobora kugenzura niba amakuru yose nahaye ivuriro. Ndabizi ko amakuru ayo ari yo yose atari yo natanze kugira ngo mpabwe ibirirwa ngenerwa na WIC. Harimo ariko atagarukiye gusa ko kuvuga amakuru atari yo cyangwa ayobya cyangwa yagaragaza ibintu uko bitari, guhisha cyangwa kugira amakuru ntatanga bishobora gutuma nishyura ikigo cya Leta agaciro k'ibiribwa nahawe kandi nshobora gukurikiranwa mu rwego mpanabyaha cyangwa mbonezamubano hakurikijwe amategeko ya Leta n'ay'igihugu. Sobanukiwe ko njyewe, umubyeyi, umwishingizi cyangwa undi mwishingizi namenyesheje ivuriro, agomba kuba hari mu gihe cyo kwemeza gahunda. Niba narashyizeho umpagarariye, umucuruzi wabiherewe uburenganzira, ashobora kumfatira ibyo ngenerwa na WIC ku ivuriro maze akabingurisha mu iduka mu izina ryanjye. Umpagarariye anashobora kuzana umwana, abana banjye ku ivuriro niba kujya kwa muganga niba kunkurikirana bikenewe kugira ngo bapimwe uburebure n'ibiro byabo ndetse n'amaraso yabo apimwe harebwa niba bafite feri nke. Sobanukiwe ko ari njye ubazwa ibikorwa by'umpagarariye. Ni inshingano zanjye zo gusaba umpagarariye kunsangiza amakuru ayo ari yo yose n'imenyesha iryo ari ryo ryose byatanzwe n'umukozi w'ivuriro. Shyira umukono ku gikoresho cy'ikoranabuhanga. Ingamba zigenga ubuzima bwite za WIC. WIC yubaha uburenganzira bwawe ku buzima bwite. Nk'uwitabiriye gahunda ya WIC, ushobora guhabwa ubutumwa bugufi bukwibutsa, guhamagara kuri telefone, amabaruwa, amakarita positari cyangwa imeyiri. Ushobora gusaba kudahabwa ibyo bikwibutsa. Kugira ngo uve mu guhabwa ubutumwa bugufi, ohereza ubutumwa bugufi bwanditsemo stop kuri 22300. Amakuru yerekeye ubwitabire bwawe muri gahunda ya WIC bushobora gusangizwa ku mpamvu zitari za gahunda ya WIC, izindi gahunda zijyanye n'ubuzima n'imirire, ziha serivisi abantu bujuje ibisabwa kugira ngo bajye muri gahunda ya WIC. Umuyobozi nshingabikorwa w'ishami rishinzwe ubuzima muri UTA yatanze uburenganzira bwo gutangariza no gukoresha amakuru y'ibanga yo muri gahunda ya WIC ku zindi gahunda kugira ngo harebwe niba wujuje ibisabwa ngo uhabwe serivisi zabo. Kugira ngo hakorwe ubukangurambaga, hasangizwe amakuru y'ubuzima akenewe izo gahunda usanzwe witabiriye, kunoza imikorere y'inzego za Leta muri izo gahunda no gufasha gusuzuma ubuzima muri rusange rw'imiryango yo muri UTA binyuze mu gutanga raporo no gukora ubushakashatsi. Ushobora kubaza umukozi wa WIC andi makuru ku byerekeye izo gahunda. Hakurikijwe amategeko agenga uburenganzira bwa muntu ya Leta n'amabwiriza n'ingamba bya Minisiteri y'Ubuhinzi muri Amerika, USDA. USDA ibigo byayo, ibiro byayo n'abakozi bayo n'ibigo byitabiriye cyangwa bitanga gahunda za USDA bibujijwe gukora ivangura rishingiye ku bwoko, ibara ry'uruhu, igihugu umuntu akomokamo, igitsina, ubumuga, imyaka cyangwa kwihorera mbere y'igikorwa giharanira uburenganzira bwa muntu muri gahunda iyo ari yo yose cyangwa igikorwa cyakozwe cyangwa cyatewe inkunga na USDA. Abantu bafite ubumuga basaba ubundi buryo bwo kuvugana n'abandi ku bw'amakuru ya gahunda, urugero inyandiko y'abafite ubumuga bwo kutabona izwi nka Braille, kwandika mu nyuguti nini, ururimi rw'amarenga rukoreshwa muri Amerika n'ibindi. Bagomba kubimenyesha ikigo cya Leta cyangwa cy'aho baherereye, aho basaba ibyo bagenerwa. Abantu ku giti cyabo bafite ubumuga bwo kutumva, bumva bibagoye cyangwa bafite ubumuga bwo kutavuga bashobora guhamagara USDA bakoresheje serivisi y'igihugu yo guhamagara unyuze ahandi kuri 800 877 8339. Kandi amakuru ya gahunda ashobora kuboneka mu ndimi zitari Icyongereza. Kugira ngo utange ikirego cy'ivangura ryakozwe muri gahunda, wuzuza ifishi itagirwaho ikirego cy'ivangura ryakozwe muri gahunda ya USDA AD 3027. Iboneka kuri interineti kuri http://www.acr.usda.gov/complaint_filing_cust.html no ku biro byose bya USDA, cyangwa ukandikira ibaruwa USDA maze muri iyo baruwa ugatanga amakuru yose asabwa muri iyo fishi. Kugira ngo usabe kopi y'ifishi itangirwaho ikirego, hamagara 866-632-9992. Ohereza ifishi wujuje cyangwa ibaruwa kuri USDA ukoresheje: icyambere, iposita kuri U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C., 2 email program.intake@usda.gov. Iki kigo gitanga amahirwe angana.